Praise Jesus so much.
Maybe
before I proceed on,
I'm going
to introduce you a brother when we grew up together at the village on the earth at Lugazi. He came to greet us. And in the same way,
on
the occasion of wedding, the people
here,
he too on the other side is involved in it, and we shall be standing with him.
He's
going to be greeting us like, in 5 minutes. Tell us
Uganda,
he's called Evangelist Vale.
Mandy.
We are like three people on the village who got totally saved. Me and him. And my brother who came here. Those are the three who got out of the village and totally got saved.
God
bless you as you come to greet us. If you want to ask how did I grow up, if
you
have not asked Eli, you come ask him. We are neighbors, Dozens is here. He knows whether I was a stubborn boy or not.
Hallelujah. Mukama yebazibwe. Yenze kati eryo lyerinnya lyo kitundu naye nze Joshua Kitonde Kijja nga mpereza mubweereza bwa United Christian Center e Lugazi naye nga tuva eno ku kitebe wa Apostle Stephen Ssenfuma. Basinga mu chaaki bampanye ekirabo eky'obusumba naye nze mpulira ekyenjiri kye nkulukutiramu. Nebaza Katonda ku lwa muganda wange olw'omulimu gwakola mu kifo kino. Tukubire Katonda engala amuwadde ekisa okuyimirira. Mukama yebazibwe. Guno gwe mulembe Katonda bw'anoonya abantu abagenda osobozesa abo ku kasanvu abakyayimiridde okulabika nga bakulemberwa nabo obutayononeka nga bajjajjaffe baatambula okubatuusa mu nsi ensuubi ze ffenna gye tuluubirira okutuuka. Mukama yebazibwe. Kati nzikiriza nti gwe atudde wano okuyita Katonda omuweereza we gw'akozesa gw'omu ku kasanvu Katonda kawiti n'ensingako akataweereza nga bba yaali ate nga Katonda yeesunze okukozesa okulabika ng'ogasa abalala. Mukama yebazibwe. Haleluya. Mu chaaki ewaffe nkola emirimu gino wammanga Katonda mpadde ekisa okuba nga mbuulira enjiri, ampadde ekisa okubeera nga nsumba abavubuka mu kkanisa, ndi musabi ate ndi muvuunuzi. Byonna olw'ekisa kya Katonda bimpadde nze mbiddukanya, ndi muyimbi. Mukama yebazibwe. So mbaagala nnyo muganda wange naye mwagala nnyo kubanga ebiseera baatuyita baaluganda nga tuli abantu basatu, twalina eddalu nga tetunalokokera nga tuli basatu nnyo eryali ery'amaanyi ddala, naye ate era Kristo we yatusisinkana mu kafunda, buli omu we yamusisinkanira ffenna yatuggyamu era atukozesezza eky'omugaso buli muntu kyayimiramu naawiti n'ensinga. Tisenga abantu basobola okulokoka bandirokose ne babeera ng'abavubuka abo. Mukama tatukoze bubi. Mukama yebazibwe. Naye njagala kulekera ekyawandiikibwa mu Bayibuli yo kiri mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri essuula ya 4 olunyiriri lwa 16. Mukama yebazibwe. Nkwatira ku neiba omugambe nti oba owulira boogera naawe kimuŋŋambire olaba nga kimuyingidde ng'onyeenya omutwe naawe omulage nti kiyingidde. Amen. Wabaddewo omusomi w'Oluganda alunsingako oba yasomya atya? Sooka osomewo tuwulire.
tulimba Kolinso ekyokubiri essula eyokuna olunyi lwa 16 kyetuva tulema okuddirira newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ng'aggwawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo bulijjo.
Mukama yebazibwe. Kale no lw'ekkumi n'omusanvu gyeyongereko.
Olunyi lw'ekkumi n'omusanvu kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera kya kaakano kwongera yongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe.
Mukama yebazibwe. Pawulo ajja ayogera esamoni nga ennungi ennyo era ey'omugaso eri buli kinomu gyandisaanye owulira. Naye watuuka ku nnyiriri zino azisuusuubyamu ak'ensusso n'ayogera ebigambo bino kyetuva tulema okuddirira. Kati ey'oluzungu egamba, for this case we don't faint though our outer man perishes but our inner man is renewed day by day. Mukama yebazibwe. Olina bingi ebimalawo omuntu ow'okungulu, oluusi bwetaavu bwa ssente, oluusi baana kusoma, oluusi kuzaala, kati ffe ng'abayingira mu kuwasa ng'olaba okuwasa kukumazeewo. Naye Pawulo yatugamba nti ebyo byonna byakungulu era omuntu aba ategedde Katonda alina w'aluubirira okugenda, ebyo tebimulemesa tebimuleetera kuddirira. Kubanga newankubadde nga bikosa omuntu w'okungulu naye ate waliwo omuntu w'omunda buli kaseera Katonda aba ayongera kumuzza buggya kubanga abaako n'ekifo waamutegeka wayagala abesobole okubeera ng'atuuka. Mukama yebazibwe. Haleluya. Kati ekikumalawo bambi kyekyamalawo ne muganda w'oli gw'ojjukira eyatandika obulokozi naye n'amaliza ng'agudde kuba yayagala olabirira nnyo omubiri. Naye nze njagala kuzzaamu maanyi nti ekikumalawo si kya mubiri naye ekikumalawo oba ekisobola okufuula eky'amaanyi Katonda yakirina. Mukama yebazibwe. Aleluya. Kati olw'ekkumi n'omusanvu lugambye nti kwaha tusome tuwulire.
Tulimba Kolinso ekyokubiri essula ya kuna olunyi lwa 17. Kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekya kaakano kweyongerayongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe.
Mukama yebazibwe. Tulina abantu ba mirundi ebiri bwe tutambuliramu wano ku nsi oba wano ku nsi tuyimiridde mu biti bibiri. Tulina omuntu ono gwe tulabako n'amaaso, waliwo n'omuntu gwe tulabako oyo atalabika ali munda. Inaman Ministries tutunulira nnyo omuntu ow'omunda okusinga ow'okungulu. Naye nno Pawulo yatugamba nti kubanga okubonaabona kwaffe okwa kaakano newankubadde okuyitamu naye buli w'oddira amaaso n'ogajja ku kino ky'olaba ekyambadde ekkooti olwaleero, apostol kye yabadde ayogerako kino ekitakyasobola kati kwekolera ngoye zaakyo kyokka ate ng'enkoko esobola, ekyo senga okiggyako amaaso newankubadde nga kiyita mu kulafuubana okwa kaseera kano ke tulimu olwaleero. Naye ekinsanyusa kiri nti yatugambye nti kino ky'oyitamu senga amaaso ogateeka ku kiri ekiri munda, ekyo ky'olina okutunuulira ekibeezaawo ow'okungulu. Bayibuli egambye nti kino ky'oyisaamu okubonaabona kya kaseera. Namba akamino oba tuli ffenna. Mukama yebazibwe. Nti naye ate kino ekiyita mu kubonaabona okwa kaseera kirina kye kikolera ekitiibwa. Amiina. Kati kikolera ki ekitiibwa? Buli w'obonaabona n'osigala ng'okyalemedde Katonda omugamba newankubadde olwaliro siina kyakulya naye nkyasigadde nga njatula nti Yesu gwe Mukama. Kikolera omuntu oli atalabika ekitiibwa ntakululi ng'alina by'asobola okuyimirako okugamba nti Mukama nayita mu kino ng'omubiri gunyigirizibwa naye saasobola kukkiriza kintwale kubanga nalina kye nnwanirira era kyekino ekitiibwa kyentuuseemu olwaleero. Ngamba akamino oba ali awulira. Mukama yebazibwe. Kati yatugambye nti kino ky'oyitamu ekyakaseera kirina enkomerero yaakyo. Amen. Naye ate kiri ekibadde kikolerwa kiseera nakyo kirina obulamu bwakyo bwe kigenda okubeeramu nga bwa mirembe na mirembe nga bwankomeredde obwo ffenna bwe tukolerera. Era nange nkusabira buli w'obeera ng'oyimirira buli w'obeera ng'olina ky'okola fuba nnyo okulaba ng'okolera omuntu oli atavunda omuntu ataggwaawo era omuntu w'omunda ekitiibwa ekyenkomeredde era Katonda tagenda kuleka kyekimu naye ajja kukola bulungi obulamu bwo. Mukama bampeera omukisa.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Tukolere omuntu womunda.
Let's work for the inner man.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kali ngabo tuwangebwa okubirizibwa.
As we've been encouraged more. Let's also hear that he may be clothed with a body from heaven.
Yes,
praise Jesus. Every person on this earth, they have an inner man. But most of them don't have a body from heaven.
In 2
Corinthians 5 speaks, as we are in this body, we groan that we are clothed, the one from heaven. Now, because of that, let's thank God for his minister, that he knows the inner man, and he loves him, and he takes care of him. But in addition,
he
yearns so much that he may be given a body from heaven. Lest you are found when you are naked, let's clap our hands and thank God.
Who
has given him that word. Praise Jesus. All of you in a situation like that, we yearn so much that we may not get destroyed. Our master speaks in Revelation 3:20. He is upon our hearts knocking. But when he gets from 16, he says, lest I find you when you are naked. The truth, we have an inner man. We need him. But the Father doesn't want to find him naked. He needs to find him when he's clothed the body from heaven. Now, because of that, we want to tell you, brethren, we've minded so much of the inner man, and we've reached a level of clothing him with clothing in the name of Jesus, and we give him the food he's supposed to eat.
For
in 1 Peter chapter 2 he says, as newly born children desire the sincere milk of the word, that it will grow you. After we are given that body, it has what it eats. That is the word of God.
That is
not twisted.
It's
not subtracted from.
It's
not added within. That we can grow. For the other body doesn't grow as it grows tall. It grows in wisdom, understanding, and in power. In the name of our Master Jesus. We
too
take care of the inner man. We are happy we've spoken of him. The Spirit
has
passed through you to remind us of him. But we too promise you. We can never forget him. When we forget him, we have forgotten our life.
Yes,
praise Jesus. Thus, those are the brethren we got saved together. But I know that each one God has kept them not forsaking salvation of them, and is moving on us into more understanding.
Yes,
praise Jesus. The ministry for the new generation, with the full knowledge of God, we serve internationally. And we prepare all nations for the second coming back of Jesus. As we preach the gospel of the kingdom of God, and fulfill the call upon our nation, Uganda.
Yes,
praise Jesus.
We
are proceeding on with the journey of heaven.
Yes,
praise Jesus so much.
We
was moved through the Bible for 7 years, from 2005. Until 2011,
in the
seasons and different timings,
through
the spiritual transports, the vision, the dreams, the trance, the Urim, the Thummim, all those are the spiritual transports which we studied of, through which God passed me to move the journey of heaven, and you was not been with us.
We
began from our planet where we are,
we
stretched out so other 9 planets, and we left those planets. We saw the kingdom of the stars together with the sun and the moon,
ate n'okulaba amagombe mu bwakabaka
obw'emmunyeenyeobunyobutakomatwalaba
obwekulungirivu bw'eggulu
newankubadde
ffe teraliraba eno waggulu
yonna naye
byonna twajja tusoma nitulaba obwekulungirivu
bw'eggulu
era nga bino byonna byolabiri mu ambulera y'eggulu eryasembayo
okutondebwa
gye tulaba mu lubereberye essuula esooka
olw'omukaaga
paka olw'amakumi abiri eggulu eryasembayo okutondebwa erikola ekitundu ekyawansi tuliyita eggulu eryokuna tulina ekitundu ekyawaggulu nga bwe twawulira nti mukama waffe yava mu kitundu
ekyawaggulu
ffe nga tuli mu kitundu ekyawansikitundu ekyawaggulu
omwomutukuvu
abikulira pawulo nti kikolebwa amagulu asatu oba heavens
isatu
nga bwe tulira mu bakoliso ekyokubiri kumi nabbiri nti yatuukira ddala nemugulu
eryokusatu
wabula ntunabagenda mugulu
eryokusatu
okuyita mu mulyango gweggulu no lye tulengera erya
bbulu
tuyingira mu kibuga kya katonda yerusalemu
ekyomuggulu
ekisinganibwa mu ggulu eryasooka okutondebwa yesu yeebazibwa era nga tulaba amadaala agassibwa wano ku ggulu ku mulyango gw'eggulu paka ku nsi mu lubereberye 28 okuva ku lwekumi paka kumi
nabbamalayika
nga bakka we bambuka
netwanguirwa
nnyo okuyingira mu kibuga kya
katonda
bebulaniya 12:22 kyeyogerako kitukwaniriza mu kibuga kya katonda yerusalemu
eky'omuggulu
twalaba yerusalemu za mirundi esatu
yerusalemu
yali mu isirayiri
kakanoyerusalemu
eky'omuggulunyerusalemu ekigenda
okujja
yesu yeebazibwewabula yerusalemu kino ekiriwo
eky'omuggulu
ekuŋŋaanira eddeeni ly'abamalayika
n'abatukuvu
ba katonda
tuyize
tusoma ebintu
bingi
netulaba ku bakerubi abaasigalawo
ababiri
ate nga tujja kulaba ne kerubi eyagwa amanyiddwa nga
sitaanitulabye
bingi
etuuka
okulaba entebe y'ekisa
netulaba
essanduko
y'amateeka
n'ekyoto ekyoto kya katonda
kankano
twaddayo ntandika olaba obujjuvu
tulaba
obujjuvu bw'entebe
y'ekisa
entebe ey'omwoyo omutukuvu
omwoyo
w'ekisa kano tuli ku sanduka
ey'amateeka
n'obulamu bwayo
ekitabo
kya katonda ekiri mu sanduka
ey'amateeka
etutera osoma mu kubikkulirwa essuula eno
ey'okutaano
era ng'olwaleero
tugenda
kuba tulaba ekiyitibwa etteeka
ly'ekibi
nga mu sanduka eno ey'amateeka amateeka gonna ag'ekibi
tegaliimu
era nga mukama waffe bwe yajja ku nsi yagasazaamu n'agaba nga tetulina gagoberera era nga tegatufuga wabula nga tufugibwa amateeka
ag'obutuukirivu
nga tetufugibwa teeka lya kibi yesu
yeebazibwa
tugenda kuba tulaba ebigambo
ebyo
ebikwatagana n'etteeka ly'ekibi
n'engeri
liryaggibwamu era nga natuuka mu kibuga kino yerusalemu
eky'omuggulu mu
sanduko y'amateeka amateeka g'ekibi tegaliimu era ne mu bayibuli wano
gaasazibwamu
okugeza ekyamateeka 24 Musa mukama amugamba agamba abantu bawandike ebbaluwa okugoba omukazi olwa buli
nsonganaye
mukama waffe yesu bw'ajja ku nsi
Matayo
19
ne
bamubuuza
tusobola
okugoba omukazi olwa buli
nsonganaabagamba
temusomanka okuva mu lubereberye bwe gyali nti katonda atonda omukazi omu
n'omusajja omu
era katonda kyeyagatta tewabanga
wakigattulula
kyokuggyako ogw'obwenzi yesu
yeebazibwaalabika
nga etteeka liri
eryekibyalisazizaamu
n'atuzaayo nga bwe kyali mu lubereberye
kale
amateeka gonna ag'ekibi mu sanduku y'amateeka ey'omuguru,
the ark of the covenant in heaven,
mu kitabo kya Katonda,
the book of God,
kiri mu sanduku y'amateeka,
which is within the ark of the covenant.
Etteeka ly'ekibi teriri,
the law of sin is not within it.
Era abagoberera amateeka,
and they will follow those laws,
bali ku buzibu,
they are on a serious problem.
Kozi era tujja kulaba n'ekisiikirize,
except we shall also see the shadow.
Yes,
praise Jesus. There's what is called a shadow. The shadows of things which are going to come. Like the Sabbath or the rest. On this day of the rest, the Adventists, which they are focused on so much, it was a shadow of the rest of our spirit. But that we shall see of it, and we take away the shadow, and we walk with the truth.
Yes,
praise Jesus.
Now,
as we're going to see all that, let's first go back to the book of the Lord, which comes from the Ark of the Covenant. Revelation 5. From verse 1 to 3.
Kubikula esula eyokutano. Olinyo olisoka. Nenda wa mkono ogwaddyo ogoyo yali atudde ku ntebe. Ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu. Ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Nenda wa malayika ow'amaanyi. Ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu. Ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi. Newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Nange ne nkaaba nnyo amaziga kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba. Laba, empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu. Ne ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina. Ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe musanvu n'amaaso musanvu gy'emyoyo omusanvu egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna.
Nti omuntu yekka asaanira okubembula obubonero buno omusanvu
alina
okuba ng'alina emyoyo omusanvu egya
Katonda
egyalabikira mu kikondo kino
eky'ettaala
okusinziira mu kubikkulirwa nnya
olw'okutaano
nti ebikondo omusanvu biwalabye ebyettabaaza
gy'emyoyo
omusanvu egya
Katonda
era yano kubikkulirwa ttaano mukaaga nga ddala
and truly they are the seven eyes of God. This book, which we see in heaven,
it's
gotten from the Ark of the Covenant. That's where it resides.
Yes,
praise Jesus. And the one with the seven spirits of the Lord, he alone can connect it and reveal
it.
These seven spirits, they make up the fullness of the Holy Spirit. And Isaiah 11, verse 1 to 2, they are given their names. There is the spirit of the Lord, the one you see in the middle of the lampstand. We have the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, spirit of power, spirit of knowledge of God, and the spirit of fear of God. Praise Jesus. The same book, the Holy Spirit, out of it gathered whatever he brought up unto us, which we are having right now. He gave us a photocopy of the other original. This one didn't fall down like the one of Muhammad, but we are given from the one which is in heaven. And there is no other book which can resemble the Bible. Leave alone these which come in ayahs and they fall down. As you search out, even the chairs we are speaking, that the ayah of the table and the soul or here of the genes. Now a God like that is not the one we are worshipping. Even the book we read,
we
read the book which came from heaven of Rachel.
Yes,
praise Jesus. For the Holy Spirit gathered, photocopying from the book in heaven, and he was sending to us.
Yes,
praise Jesus. When he passed through the apostles and the prophets,
and
they were the ones who got the books, how they were falling down. If they ask them, you got it from whose book?
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Nayenga Isaiah 34:16.
Isaiah 34:16.
Omwe mtukufu yakunganya kuva mtabo chomogo.
We gather from the book in heaven.
Lwaki tuisene?
Why have we passed here?
Ngatuke ndo tunete kali echibi.
As we going to look at the law of sin.
Gana mateka mu kitabo cha Katonda liti galimu.
These laws in the book of the Lord they are not within it.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Edabu yaji agamba.
When he came he said.
Olwensobi ya mateka.
Because the mystic of those laws.
Ndagani mpeti ya vera bisibu.
That's where the New Testament was manifest.
And
it was known from the beginning.
For
even the Son was killed from the creation of heaven and earth. It means the New Testament was known. It is new to us.
Unto
God it's not new.
Isaiah 34:16. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula kwebyo na kimu. Tewaliba ekiribulwa kinnaakyo kubanga akamwa kange ke kalagidde n'omwoyo gwe gwe gubikuŋŋaanyizza.
Omwoyo wa Mukama ya photocopyinga mu kiri
ekyomukulu
n'ayitanga mu batume ne
bannabbi
ne bawandiika ebiri mu kitabo
kino
kivula Bayibuli yegamba tebaayogeranga bye
baayagalanga
wabula baayogeranga ebiva eri Katonda bakulembeddwamu omwoyo
omutukuvu.
Yesu yebazi. Era tulina kitabo kirala
kyakusomamu
oba ekyokunoonyamu wabula ekya Mukama. Yesu yebazi. Nga bw'okirabye nti kyalina siiru nga kiri eri newankubadde tumanyi kati okuva emyaka
2017
siiru zaggyibwako mu ggulu
okusinda
ku bikulesero
y'omukaaga
naffe wano twali tutandise okuggyibwako
siiru the seals have begun to be removed through the apostles and the prophets. But it reached a time
when
we despised the Holy Spirit
and we
could never be revealed again of these words. For he speaks in Isaiah. Isaiah
29.
This verse 9.
Isaiah sura ya biri mu mwenda n'olunyiriri lwa mwenda.
Isaiah 29 from verse 9.
Mulindirire mwewuunye. Mwesiimire ddala muzibe amaaso. Batamidde naye sina mwenge. Batagata naye sina kitamiisa. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo ogw'otulo otungi era asibye amaaso gammwe. Bannabbi n'emitwe gyammwe abalaguzi bagibisseeko.
Kakati kyatuka ekiseera.
Now it reached a time when we refuse the rebuke of the Lord, like we see in Proverbs 1, verse
22,
and 25, he says, when you accept my rebuke, I will pour my spirit upon you, draw you to understand my words. The more we rejected the rebuke of the Lord, most of the apostles and the prophets, and he sealed them again, the spirit of sleep.
Nga tebeebase nti beebase
and they have not slept physically.
Nga ne bwasoma nti tayinza olaba mu ggulu lyakusa
they read here they can never see the third heaven.
Era olwaleekyo tuva tulyogera nga lipya.
That's why today we speak it as if it's new.
Twogera n'eggulu nga alinga atalirabanga nkona mu Bayibuli.
Speak even heaven as if they have not seen it in the Bible.
Abalaguzi bonna tebayinza kulagula nti awo ndaba eggulu eryokusatu kankano.
All the prophets cannot prophesy
in
heaven. I am in spirit. I'm in spirit. But I see the garden of God in the third heaven. There I see the seat of God.
You
see here. I see you going to America. I see you other nations.
The
spirit of sleep, you can't see beyond that.
Yes, you
praise Jesus. Why? This is where this thing has come from. And others claim that they are not ruled by the laws.
But
never spread the law of sin and the law of righteousness.
Joining
that the laws are no more applicable to us. But what we started before, we had the law, the command, and the judgment. And it's the word of God.
Yes, he was.
Praise Jesus. And it's it is a word of God when it's getting out of God's mouth. When
it
begins to move towards us, it's a command. When it reaches us, it becomes a law. When we break it, it becomes judgment.
Yes, he was
praise here. Jesus.
And
through this we understood
that
laws are of the Spirit.
Yes, he was
praise Jesus.
They
are of the Spirit himself. And
there
was someone who was leading us towards Christ. Who takes us to Christ? Is it not the Holy Spirit?
Those
that we saw it last time. So the laws which are spiritual are of life.
Yes, he was
praise Jesus.
We
are heading now to see the law of sin. And we know that this law of sin does not rule over us.
We are
not under the law of sin. To first know the real book where they come from. And why are people getting confused?
Concerning
the law of righteousness and the law of sin. And they claim that we are in grace. We are in a grace. We are not reign over rose. Who is grace? You know that he is the whole spirit of grace. He is not the one who convicts sin, righteousness, and judgment. If he says don't steal, has he not convicted? If he says don't commit adultery, has he not convicted? How can God dare convict? How can he put judgment upon him when there is no law?
It
is written, he loves his own displeased. He rebukes them when they have done what? The one who has not broken commands, why are they being accused? And why are they being rebuked?
Yes, he was.
Praise Jesus.
So, engineers, if the Mawanga Gamunga America,
gospels which have come from America, that we are in grace, as long as you once saved, once forever saved. Even if you sin, heaven is automatic. Even false visions. And they say, as long as you're born again, if you don't work so much right, you will be a watchman over the gate of heaven. You will be watching who?
Bible
says that to be the house of the devil, at least I watch over the gate of God. At least, but it did say that I'm going to be there.
Even
if God doesn't give me anything else, and I sit on the gate, the gate of heaven, no one watches over it.
Except
the Spirit of the Lord within the gate. You heard of it how it speaks.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And
we heard even in heaven there are even funny structures. And if you have not worked so much righteousness, you reside in the funny structures of the chicken.
Like,
God has a city, has no village in heaven. And without righteousness, no one will see him. You be there that you're safe, you cut hair like from a peacock.
Yes, he was.
Praise Jesus. And you begin to put on your trousers which are falling down. And you refuse to leave robbery and being adulterer. That you are in grace, you are not under the law.
Yes, he was.
Praise Jesus. All this comes from where? Let's read that verse. Isaiah 29:10.
Kubanga mukama afuse kumwe omoyo gotulo otunchi. Era azibye amaaso gammwe bannabbi n'emitwe gyammwe abalaguzi agibisseeko n'okwolesebwa kwonna kufuuse gye muli ng'ebigambo eby'omu kitabo ekisibbwako akabonero abantu kye bawa omuntu yayigirizibwa nga boogera nti soma kino nkwegayiridde n'ayogera nti siyinza kubanga kisibbwako akabonero.
Mjomba, tubuulira nti wasoma Bible College.
Pastor, tell us, study Bible College.
Are
we under the laws or not? What laws are not ruling over us and what are ones ruling over us?
Now,
today God we see revealing us that the truth is we are not under the law of sin, but the laws of righteousness we are ruled over them, for they are of the Spirit. Pastor, through them convict sin, righteousness, and judgment. Now let me speak like this. When we got saved and we are accepted to steal and we are accepted to commit adultery, is it that? You go commit adultery and we see whether you reach heaven.
Yes,
praise Jesus. For the rose, you are not under them. All that we saw it, after the Spirit of God was in us,
you
just hear Him speak, telling you don't steal. They are free, for He is part of you.
Yes,
praise Jesus. Not enrolling you like before of the laws of sin. Don't eat of this, don't touch that. All that we are going to be seeing that, we put them aside.
Be
careful of it, it was very hard. I hear the pig and the hen and it's hard. But where did it come from? The law of sin.
If
you study how many Bible colleges, if you have no spirit of the Lord, I want
you
cannot connect the words of this book. For it's not you who gathered them, but the spirit of the Lord.
It
gets from the book from heaven and it brings to us here.
Now
when they give it the land, it says this. And the one is not learned, what does it say? Isaiah
29
verse
12. Mukama nayogera nti, kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu kitiibwa kya ku kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe baguntadde wala, n'okutya kwabwe kiragiro ky'abantu kye bayigirizibwa. Kale laba, ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano, omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero, n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira, n'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa. Zibasanze ababaka ennyo wansi okukweka Mukama okuteesa kwabwe, n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza. Ne boogera nti, ani atulaba era ani atumanyi? Muvuunikira ddala ebintu, omubumbi bali mwenkanya ebbumba.
Praise Jesus.
Agamba nti akola omulimu kampana ogw'enjawulo,
doing a new work
mu masekati g'abantu
bano, in the midst of these people,
ekibuga kye Kampala,
the city of Kampala,
munsi yonna,
the entire world,
ngako gwewuunyisa.
And it's amazing.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bakwata ebintu ne babivuunika.
They get things that turn them upside down.
Batugamba mu tufugibwa mateeka.
And they tell us we are not under laws.
Simo ne kitambula ensi.
And it spreads the entire world.
Abantu ne bakola buli kye baagala.
People do whatever they want.
Ekyo ne kivuunikibwa.
And it is overturned.
Naye Mukama,
but the Lord,
agamba olima olwo okukivuunika,
he says after you've done that,
ye nga akivuunula,
he will bring it back to its form.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus. Now, if they have overturned the thing,
he's
doing a work they're not going to believe where it came from. You know, we are not on television. Even though we have our television here, our television is here capturing us.
Yes,
praise Jesus.
Even
the one of heaven is focused on us.
Amen.
Amen.
After
we shall come up like this, they will be surprised at the work.
Yes,
praise Jesus. But these are the ones.
The scissors
to get the book out of the Ark of the Covenant. That we read what is within it. We want to get out to study the law of sin. We've gone to getting the book of the Lord out. And we see what it speaks of the law of sin.
Kutandisa n'olusooka.
Nekemiya esula y'omunaana n'olunyiriri olusooka.
Nekemiya 8 from verse 1.
Awo abantu bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu omu mu kifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi. Ne bagamba Ezera omuwandiisi okuleeta ekitabo eky'amateeka ga Musa Mukama ge yalagira Isirayiri.
Praise Jesus.
Bamugamba,
and they told him, we are tired of the sessions of people.
Genda musanduko ya mateeka,
in the Ark of the Covenant,
ye mwekitabo kya Mukama okitulire tusome.
The book of the Lord, bring it, we read it.
Tutegeerere ddala.
We understand totally.
Tukyagala mbozi za bigambo.
We know what stories of words.
Omanye ebiro bya Nekemeya.
You know the sons of Nehemiah.
Mwalimu abaleese bannabbi ab'obulimba
ebigambo. They were those prophets who had brought words.
Ne bagamba leero tukunganye.
And they say we have gathered today.
Tetwagala story.
We don't want stories. Bring out the book of the Lord and we read.
Yes,
praise Jesus.
You know,
these ones that got like stories in the heads.
Kati abantu batabuka ne bagamba.
Now people got
what they said.
We are tired of invented words.
Mulete kitabo kya Mukama tusome mu kulabe.
The book of the Lord we read through and see.
Obeyo bye mutulimba bye biri.
Whether what you deceive us what within it.
Ne bakola batya.
And they did what?
Nanti nafe tuchije.
We too have brought it out.
Amen. Tuli mu Nehemiah esule yo 8 n'olunyi lwa 2.
Nehemiah 8 verse 2.
Ezra kabona naleta amateeka mu maaso g'ekibiina. Abasajja era n'abakazi ne bonna abayinza okuwulira n'okutegeera
tebaawuliranga buwulizi.
They never only heard.
Baayina n'okubanga bategeera.
They also understood.
Sooka olindeko.
First wait a little.
Lulimu atugawe muti kati ataawo ng'osomya ekirala.
Last time he told us this day you have read another.
Manye kibeerawo ng'ekitabo kya Mukama kikomyewo mu bantu.
What happens when the book of the Lord is back in people?
Yesu yatugamba tufuule amawanga gonna abayigiriza.
Jesus told us make all nations disciples.
Kaakati bwe kibe ekitabo kino kikomyewo mu bantu.
If this book gets back to the people.
Ebintu bingi ebibadde birimbibwa abantu mu mboozi.
Things have been deceived to people through stories.
Ng'ebikwatagana n'etteeka lya Katonda.
Like concern the law of God.
N'etteeka ly'ekibi.
And the law of sin.
Era nga twekwasa ebyawandiikwa ebimu.
Hold on some scriptures.
Natugamba nti amateeka tegaliwo.
And we say the laws are no more applicable.
Nti tuli mu kisa.
That we are in grace.
Naye abasajja tutabuse olwaleero.
But today we've gotten wild. And the Spirit is leading us in it. Get out the book and read through.
Nehemiah 8 verse 2. Okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu. Abasajja n'abakazi nga webali.
Tetulina gye tulaga.
We are going nowhere.
Era tusooka wulira mu kitabo kya Mukama.
We must hear from the book of the Lord.
Ebbanga eri babadde batuwa story.
They have been giving us stories.
Ne batukubisa mu ngalo.
They make us clap hands.
Era tetuva mu kitabo kya Mukama.
We are not going here on the book of the Lord.
Soma mu mpulire.
Read I hear.
Bulijjo aha.
Every day.
Kanda kigamba kitya?
What are they saying there?
Zaburi 15.
Psalms 105.
Temukwamanga kwabo Mukama byafuka kama futa.
The Lord's anointed one.
Yuzi wati mwatugamba tokomanga kwabo Mukama byafuka kama futa.
Touch not the anointed one only.
Nga mugamba omukyukangano Mukama agamba bani.
Speak of one year, God speaks of many.
Omanye kibeerawo ng'ekitabo kya Mukama
kivudde. What happens when the book of the Lord is brought out?
Muyinza okuba mwakikweka abantu.
You may have hidden it from people.
Naye Katonda bw'amala n'akikwata n'akiggyayo
bw'ati. God brings it out like this.
N'akiteeka mu
bantu. And it puts in the people.
Mwe abadde bakulemera muyinza
okuduka emisinde. You who have been leading may be running away from them. Praise Jesus. This time it has come back. And what surprises? It connects with the original copy in heaven. And we search what is in the other and what is in this one. What they added and subtracted on we have to see them. Even what was twisted.
Amen. Nehemiah 8 verse 3. N'abo abayinza okutegeera abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka.
Baagala wulira mu kitabo.
We want to hear from the book.
Olinyo lw'okuna, Ezra omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti eky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo.
Baakola leero omanyi abasajja bali
serious. Men who are serious.
And
if he says we shall not see him,
let's
build a platform here.
And if Paul,
we have to see him read from the book of the Lord.
Nehemiah 8:4. No kumulirana ne wayimirira Matisia ne Sema ne An. Ne Anaya, ne Yulia, ne Kirukia, ne Maseya, ku mukono gwe ogwa ddyo.
Bana abalala bali ku gwa ddyo.
These others on the left.
We
want to see you not adding within. And you're not subtracting from it. If you subtract it, people are subtracted from it.
Abasajja batabuka ku mulundi
guno.
Ne bagasse mulekera otuliba.
And he says, stop deceiving us.
Mumwasoma nnyo ate ne muwunga.
That you started so much and got mad.
kati mutubulira ebintu bya fulani
language things which are twisted.
Abasajja ate ogenda kula kugwadde bali mudene kugwa
byono. God, you see that on the left and the right they are standing.
Obikula n'oluze no ngabala bo biku abeno be bakula.
He said they see you.
Obo oliye nabe.
When you decide is and see you.
Tulimu nekemia esula yomunana nolinyitu yukuruwa rwa kuna
Nehemiah 8 verse 4
ne kumukono gwe ogwa kono Pedaya ne Misayeri ne Malukia ne Kasumu ne Kasubadana Zekaria ne Mesulamu au Ezra nayanjuliza ekitabo mu maaso g'abantu bonna.
There are people, there are witnesses on the left, on the side, on the right. You read or you're twisting the words.
Kubanga yali waggulu w'abantu bonna. Kale bwe yakyanjuluza abantu bonna ne bayimirira.
Abantu bagamba weewaawo
kati. People say right now, the book of the Lord has come.
Sikubira musumba mu ngalo.
Lord, don't clap for pastor.
No. Ekitabo kicho kize.
The book has come. And they are shouting. When they saw the book of the Lord, they
are
long not reading from the book of the Lord. And they read for them and they twist them. When they were relieved, the book has come back. Now, as we go to study the Lord, we are going to be in the book of the Lord to separate everything.
Atuli munekemia esula eyomunana n'olunyiriri olw'omukaaga.
Nehemiah 8 from verse 6 right now.
Ezra ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Abantu bonna ne baddamu nti amiina, amiina. Nga bayimusa emikono gyabwe, ne bakutama emitwe gyabwe, ne basinza Mukama nga bavunnami amaaso gaabwe. Era Yesuwa ne Bani ne Serebiya ne Yamini ne Akubo ne Sabesai ne Kodia ne Maseya ne Kelita ne Azaria ne Yozabadi ne Kanani ne Peraya n'Abaleevi ne bategeeza abantu amateeka.
Now there are others.
Onyonyoso kitegedde bulungi.
Have you gotten explained proper? And they are to emphasize you understand. Let them bring another verse. Add on this one also. Even this one added on. Even this one added on. You've understood it. The men say, bring out the book, we understand it. And everyone gets from here where they have understood it.
Tulimu Nekemia Esula. Ya munana olunyi lwa musanvu.
Nehemiah 8 verse 7.
Abantu ne bayimirira kifo kyabwe.
Buli omu n'aganze siva
wano. Each one stood in his position.
Ne basoma mu kitabo mu mateeka ga Katonda okuwulikika. Ne baleeta amakulu n'okutegeera ne bategeera ebyasomebwa.
Ne baleeta amakulu.
He wrote out the meaning.
Tumunyola mu.
Don't twist.
Muleeta amakulu
ge. Bring the meaning of that word. We want to understand. Bring the meaning of this word. God, we are faced out. What is that? When they steal you from your home, you feel bad. If the Lord ceases to be the world, the world gets messed up and madness conquers the whole of it.
You also
say that stealing is not against the world. What will happen in the shops of people? There's no adultery.
You get
you find her in the way and you get her.
You're
to steal another's girl. The world can never accept that even. If the world cannot accept that, how more us? Can the world accept laws to be phased out?
tebisobola.
It can never.
Nzukusanganze ne kutema kwa mtu wani agero kumvona.
Cut your head off. Who is going to choose me for that?
Musango gwa butere.
There's no judgment and case to answer.
Handi to tanga tijikora.
Don't kill is no more working.
Tema kwa mtu.
I cut off your head.
Yeah, ngutute.
And I take it.
Wewe singana nanga kutema kwa chiyo.
Fine. And you cut.
The
world can never accept laws to be faced out, even though they keep breaking them day and night. Church, we accept laws to be faced out. Go on to people like that. Go in the world, say the laws are faced out. You are free to go steal another's land. You can kill each other and finish each other. We cannot there exist a minute without laws. The only ones who keep us in check of our madness. For we have madness in this world. If they are not there. Just imagine and think. Go in the world, get out of the church. Imagine you are in the world, there are no laws. How will the banks be? I go, I break the bank.
The
one who wins is the one who takes the money. Now
in
church we speak laws are not there. And we are the light of the world. That is deception.
We've
gotten out of the book of the Lord. We want to bring every meaning of every word. Not to tell us God was meaning here there.
It means
as you want or as he wants. People read from the book. And they say, why have you deceived us all this time? They began to shed tears for them.
Our
weeks died long time, you've been killing them.
People
cried tears and they heard what was in the book. What they have been being told.
You
are the one who told him the wrong words. And he went to hell. They got so saddened that
month.
The situation we are in is not good. Stop mourning. But were they stopping? Members, their forefathers died in this deception. And they died claiming they believe God, they have been conned. And they begin to cry. They rejoice in the day of the Lord and they refuse. There is nothing rejoicing here. For you have done us evil all these years.
Nehemiah 8:9. Kubanga olunaku luno lutukuvu eri Mukama waffe. So temunakuwala. Kubanga essanyu lya Mukama gemaanyi gammwe.
He told them, friends, let's bring joy to the Lord. That his strength can manifest. As long as you understood it, we were deceived the years past. Now let's leave the old. Rejoice the Lord of what he's given us. But we are making them weep.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Nehemiah 8:11. Ne basirisa abantu bonna nga boogera nti musirike kubanga olunaku n'olutukuvu so temunakuwala. Awo abantu bonna ne beddirayo okulya n'okunywa n'okuweereza emigabo n'okusanyuka essanyu eringi kubanga bategedde ebigambo ebibabuuliddwa
bategeera
ne
bagamba kati mukama
tusasi
kati katusanyuka olw'okutegeera ate ffe
abasigaddewo
yesu
yeebazibwe
era nga tugenda okulaba lino etteeka ly'ekibi mukama waffe ng'ayita mutume pawulo n'omutukuvu annyonnyola n'agamba
balumya
essuula ey'okusatu ayogera bw'ati Balumi esuula eyokusatu atulabe oonya olwabiri mu
omusanvu
Abaluumi esuula eyokusatu n'olunyi lwabiri mu musanvu kale okwenyumiriza kuli luyibwa kwaziyizibwa kwaziyizibwa n'amateeka gafaanana gatya
n'amateeka gafaanana gatya
what kind of laws
gabikolwa nedda naye n'amateeka gakukkiriza
n'amateeka gakukkiriza
the law of faith
balumye egenda netugamba
Romans tells us
esule naye kunyonyo
kumi Romans 10:17
nti okukkiriza
that faith
kuva mu kuwulira
it comes from hearing okuwulira
ekigambo
kya hearing the word of God
bwe kibanga n'amateeka gakukkiriza
even the laws of faith
nako kwenyini ekigambo
kya katonda they too are the word of God
tugaane ki
we reject what
bombi tiri bakukkiriza
both of them are faith
kwogera kutekeri obutuukirivu
speak of the law of righteousness
tuli Maluumi esula ya kusatu n'olunyiri tuli ku lwabiri mu musanvu naye n'amateeka gakukkiriza kyetuva tulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa kukkiriza awatali bikolwa bya mumateeka
bwe gabanga nago gakukkiriza okkiriza sigenda
kuva
era tewali buzi
and it's no problem and you keep righteousness
because
you believe other words which are in the Holy Scriptures they too are of faith if they don't steal then you steal
Romans 3:29 oba Katonda Katonda w'Abayudaaya era si Katonda w'Abamawanga weewaawo era w'Abamawanga obanga Katonda ali omu aliwa obutuukirivu bakomole olw'okukkiriza n'abatali bakomole olw'okukkiriza kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza kitalo
kitalo nnyo zikusanze
nedda tunyweza manyweze
tukolaki
tunyweza manyweze
tuganywereza
ddala we uphold the laws
tujjawo teekaki
we take away what law
eteeka ly'ekibi
the law of sin
naye amateeka ag'obutuuki
but the laws of righteousness
tunyweza ate maki
we uphold them
kakati bwe twaloka tukkirizibwa okubba
now if you are accepted to steal when you get saved
naye etteeka teryayogera nti tobbanga
but did the law speak don't steal
tuyingire esula eddako
tugenze Maluumi esula ey'omusanvu
we've gone to Romans 7
tutandise n'olunyulabiri mu olumu
from verse 21
Abaluumi essuula ey'omusanvu n'olunyi lwabiri mu lumu bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kimbeera kumpi kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda
nzi munda mu nze
inside me
nange mwennyini mpulira
me too I feel
nge banziba
when they steal from me
muntu bw'ajja n'ayenda n'atwala omukyalo wange oba omwami mpulira nange
I don't feel good at all
Yesu
yebazibwe. Oh, if they steal mine.
Bwampayiriza.
If they accuse me falsely.
Munda munze ngamba nti yampayiriza.
I said they have accused me falsely.
Bire teeka lya Katonda munda munze mpulira
ngalikola. Of God within me I feel it working.
Atuli Maluumi essuula ey'omusanvu olunyi lwabiri mu ssatu.
Romans 7:23.
Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ery'ekibi eriri mu bitundu byange
kakati n'agamba ndabamu etteeka eddala ery'ekibi
lino
lye liwakana
nange
jjukira
etteeka
ly'ekibi litandika mu lubereberye
esula
ey'okusatu kubanga mu lubereberye esula ey'okubiri onyole 15-16 mukama atuwa ekiragiro era nga lyetteeka
ery'obutuukirivu
yesu yeebazibwe naye etteeka ly'ekibi litandika
litya
mu lubiribiri esula ey'okusatu
linyoolamu
ebintu And
the things of God
and little.
When the devil came, he said,
God
really saved eat of all those trees.
And we explained
him things that they told us.
And
he said, you not die.
And
he added in
that
if for God knows, when you eat of it, you will be like him. The law sin began right then. It is twisting the word of God, subtracting and adding within it.
Yes,
praise Jesus.
Now
we speak saying, I find a law contained with the word of God.
Romans 7:23. Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ery'ekibi eriri mu bitundu byange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri w'etteeka lya kibi.
Mu mubiri wano,
in the body,
etteeka ly'ekibi,
the law of sin.
You can
little pass through the body. Come entering. When you enter chapter
8,
verse 1 speaks this. Romans 8 from verse 1.
Kale kaakano tebaliko musango abali mu Kristo Yesu abatatambula kugoberera omubiri. Kubanga etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunziya mu tteeka ery'ekibi n'eryokufa.
Olidde bulungi.
Tteeka
ly'omwoyo,
the law of the spirit,
lyanfuula ow'eddembe,
made me free.
Omwoyo mwayita kugamba tobbanga,
for the scripture passed through to say don't steal, don't commit adultery,
nali nzija mu tteeka liri ery'ekibi,
frees me from the law of sin.
Kati etteeka ly'ekibi,
now the law of sin,
bwe bwali obufuga obutufuga,
was what was ruling over us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era bwe bwali obusibe bwaffe,
it was the captivity on our side.
Yali enkonge mu maaso
gaffe, it was something which was holding us.
Nga tujesitalako buli kiseera,
it would stumble all the time on.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kubanga Katonda yali nga ayagala kirala,
for God wanted something else,
naffe nga tusaba kirala,
we would ask for something else.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era etteeka ly'ekibi,
the law of sin,
Mukama waffe alyogerako
bwati, the Lord speaks of it like this.
Nga tunakulabika nga tugenda mu maaso,
before we proceed on,
tuli mu Ezekieli 20. Ezekieli 20.
Ezekiel 20.
Tuli ku 23.
Ezekieli sura ya 20 olunyi lwa 23.
Ezekiel 20 from verse 23.
Era nate ne mbayimusa omukono gwange mu ddungu nga mbasaasaanyiza mu mawanga ne mbatataaganyiza mu nsi nyingi. Kubanga baali tebatuukiriza misango gyange, naye nga bagaanye amateeka gange, era nga boonoonye essabbiiti zange, n'amaaso gaabwe gaali gagoberera ebifaananyi bya bajjajjaabwe, era nate ne mbawa amateeka agatali malungi.
N'abawa amateeka agatali,
he gave them statutes were no good.
Era nate ne mbawa amateeka agatali malungi n'emisango gye batagenda kubeereramu balamu.
Kakati ndowooza wuliriza.
Now you hear.
He
gave them statutes which are not good,
and
laws which they are not going to live. You know that the law you hear, you write a letter and chase the woman. A law of sin was in them. God to say do like that, but you're going to die by it. I am the one who first spoke, you never separate it. How can you ask me to separate? The law of sin was in our body,
contained
with what God first gave us. God to say, okay,
take
it, but you're not going to live by it.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Give
them laws which are not good,
and the
commands that are not going to live through them. The laws of sin are within
him.
But in the book of heaven, they are not there. Here he cast them,
taking
us the high price.
That's
why he cast what is in.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And he
asked the Lord Jesus,
Matthew
19.
We are
in this law of chastening a woman.
Matthew
19, verse 2.
Matthew esura ya 19 n'olunyi lwa 2. Olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo, n'ava e Galilaya, n'ajja ku mbibi, ye Buyudaaya emitala wa Yoludaani. Ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. Naye n'addamu n'abagamba nti temusoma nti eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. N'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we nabo banaaba nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Obutaba babiri nate naye omubiri gumu.
Yesu
n'abagamba
mulubiribire sura ey'okubiri
Genesis 2
olunyota okutandika olw'ekumi n'omunaana mpaka abiri mu nnya temusomangayo Katonda yabakola omukazi n'omusajja n'alyoka agamba omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina
bagende
babeere ne mukyala
we
babeere omubiri gumu
temukigatuulanga.
Kati etteeka ly'ekibiri ayingiramu wa nga bava e
Misiri
balabye eri buli omu awasaana
agoba
ne bagamba
and they said no
biri wadde gye biri
even though the other is not good
teri kugoba
they're not chasing
naye tuwensong twagala kumugoba
we want to chase the woman
era bamubuuza ekibuzo
was asked the question
mu Matayo 19
Matthew 19
atuli mu Matayo sura ya 19 olinyirwa mukaga
Matthew 19 verse 6
obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kiyagatta awamu omuntu takyawulangamu. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoka amugobe.
Ne bamugamba
and they asked him
nedda Musa yatuwandiikira
why did Moses wrote for write for us
tuwandiike tumugobe
write a letter and just a woman
ebyo bye biri mu kyamateeka abiri mu nnyo
Deuteronomy 24
katusomeyo ko Katonda
let's read there briefly
tugenda kudda.
We're going to come back.
Njagala kulaga ebitali mu sanduke ya
mateeka. I want to show you what is not in the ark of the covenant.
Nga etteeka ly'ekibi.
Like the law of sin.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Wabula ekisiikirize ky'ebyali bigenda okujja.
But the shadows of what was going to come.
Byogye ebiri mu sanduke ya mateeka.
It is in the ark of the covenant.
Nga sabiti.
Like the Sabbath.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga mu ndagaano mpya baali bamaze okulaga.
The New Testament they had shown.
Ebitufu byabyo.
The truth of it.
Nga bwe tunaalaba.
Like we shall see.
Naye amateeka g'ekibi gonna.
The laws of sin, all of them.
Mu sanduku ya mateeka tegali.
In the ark of the covenant, they're not there.
Kitabo kya Mukama mu
ggulu. In the book of the Lord.
Kubanga wano yajja n'agasazaamu.
Even he came and cursed them.
Gwagagoberera.
You follow them.
Ugenda kufa.
You are going to die by them.
Tuli mu kyamateeka olw'okubiri sura ya 2 mu 4. Olinyiriri olisooka.
Deuteronomy 24 from verse 1.
Kyamateeka olw'okubiri abiri mu nnya olusooka omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa kale olunaatuukanga bw'ataagaanjenga n'akatono mu maaso ge kubanga alabye ku ye ekitali kirungi anaamuwandiikiranga ebbaluwa ey'okumugoba n'agimwa mu ngalo ze n'amugoba mu nnyumba ye.
Kaakati ndowooza owulira eri kye bava
mubabambuuzizza
obanga byali bwe bityo
whether if it's like that
mulubereberye sura ey'okubiri
in Genesis 2
onyola 18 mpaka 2 mu nnya nga teri kumugoba
and he's not chasing a woman
lwaki Musa mu kyamateeka atugamba
why did Moses in Deuteronomy tell us this
ffe tulina ekyokusinziirako tugobe
we have something to base on to chase a woman
we bamugamba
that's why they told him
okuva ku lubereberye sibwe byali buno bakakanya bwa mitima we baba
weesali
era mu lubereberye ekyo tekiriiyo
and in the beginning it's not there.
Yesu
yebazibwa. Praise Jesus. When you follow it, it's yours, it's upon you. When they see any reason in the woman, I have divorced her.
Yes,
I thought she had a goat, but she doesn't have it. I have chased her. I saw her in the night, I thought the breasts were nice. But I found her, the breasts are like a saddle.
And
they chase you like that. I saw her shaking the
bum.
Yet she went to buy this fake bum and put it on.
You
have to be very careful. When you knock this time, they tell you proceed with the person.
Yes,
praise Jesus. He was told, they told him we have where to base.
waliwo tulina okuwandika nekukoba bwe muligoberera mugenda kufa era mumatayo 19 damu n'abagamba
atuli matayo essula ya 19 n'olunyiriri lwa
8
n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kye yava akkiriza mugobe abakazi bammwe
etteeka
ly'ekibiriri
law of sin
mwali mukyagala nga
libagamba
Musa na mukama na mugamba abawe ebintu ebyo
God told him to give you those things.
Amateeka g'ekibi.
The laws of sin.
Kati mugenda kabeera
mbara. You're not going to live by them.
Kakati agatambuliramu.
Now you must be them.
Yatambulira mukufa.
He's the one most within death.
Baba gambye teeka ly'ekibi, teeka lya kufa.
The law of sin, the law of death.
Agugeegajibwamu geegatatufuga.
Those are those who are separated. They don't rule over us.
Si mateeka ga butuukirivu.
There are no laws of righteousness.
Gabala baba gambye.
Like others say. He explained and said,
Matthew 19
verse 8,
na ye okuva ku lubereberye tekyali bwe kiti.
N'abagamba bannange, bye tulina mu ssanduuko ya
mateeka.
Era okuva ku
lubereberye
mu ndagaano
enka.
Tebyali bwe bityo. Tekiriyo n'ekyo era tekirimu.
It's not within the ark.
Atuli Matayo 19 olunyirwa 9.
Matthew 19 verse 9.
Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze.
Kasita omugoba.
If he chases her.
Pozitikonga gwa bwenzi.
Except for adultery.
N'abajulirwa babiri oba basatu.
Or the witness of two or three.
Atuli Matayo 19 n'olunyiriri tuli ku lwa 9.
Matthew 19 verse 9.
N'oyo awasa eyagobebwa ng'ayenze.
Kaakati wulira ekizibu ekiriwo.
Naawe
ng'olina
okwegendereza.
Olaba oba gw'ogenda okuwasa
tebaamugobye.
Bw'aba alina we
baamudivorce,
olina okunoonyereza
olabe.
Singa omuwasa naawe oba
mwenze.
Oyina okunoonyereza.
You have to search out.
Kubanga bano baali maganye.
Whether these words just failed with each other.
Ngeri ebyawandiikibwa.
In the way of the scriptures.
Kubanga alina w'ayogerera.
For he speaks somewhere.
Tibora muganda wo.
When you see your brethren.
Ng'agudde.
And they have fallen.
Funa genda omugambe mu kyama.
Go speak separately to them.
Bw'agaana funayo mukwano.
When they refuse, get another colleague of yours.
Mugende babiri.
When you go, both of you.
Bw'agaana mugende basatu.
When they refuse, go three of you.
Bw'agaana.
When they refuse.
Aletebwe eri ekkanisa.
Let them be brought to the church.
Bw'agaana.
When they refuse.
Eri ekkanisa.
Bamutwalenga munaggwanga. Let them be taken like the pagans.
Oyo bw'omusinga.
When you fight such.
Nga yadduse ku mwami olw'embeera
eyo. They ran from the husband because of that situation.
Oba eyamugobanga ye eby'ekkanisa yabivaako.
Or the one who chased them, their death issues of church.
Oyinza okumutwala.
You can take them.
Kubanga.
Because.
Oli aba afuuse munaggwanga.
The others has become a pagan.
Tafugibwa mateeka ga kkanisa.
Not reigned over the laws of the church.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Astafuka munagwanga
mateka
ke kanisa gabate gachamu.
The laws of the church never govern them.
Bible chevega
ma. Bible speaks then.
Tibobiranga no muchara.
If you have a wife.
Obo mwami.
Or a husband.
Ngatakiriza.
And is not a believer.
Obanga tanaba kukiriza.
Who is not yet born again.
Ayene mukanyo kubera mwenda.
But you agree to be together.
Oberenga na
you be with them.
We musingani wanga mbadete munarokoka ne murokoka.
You're not yet born again, you get saved.
Yepite kisoke sule yo.
That is 1 Peter 3.
Nchebikolwa bibinjo okumulukula.
That your actions may save them.
Bwe mukanya.
If you agree.
Mukanya kochi
you agree on what?
Abarokole tubira na bakazi tobe to musajja tabira na muki. Ketukirizi wakati wobe da mukazi ogamba.
If you are a woman you say.
Fa abarokole tubuga
tibu. We are not joining with our women. You believe?
Bwa wera mu.
If it's a man.
Amuga munanga ati
teri kuinda. There is no adultery in salvation.
Atete tunywa wala.
If you don't drink alcohol.
Namubikanyako.
If you agree on them.
Bwabikiriza.
Where they accept. You can be together.
Bwabanga tabikiriza.
If they have not accepted.
Munango boy namuri.
You have to abandon them.
Yes, we have.
Praise Jesus.
Kale eteka lye kibi.
Now the law of sin.
Kama afenali kuata.
The Lord just captured it.
Era Bible yegamba.
The Bible says.
Nti okujja endagaano empya yateekebwawo.
That the New Testament was put.
Okujulira endagaano
enkati. The fire of the Old Testament.
N'okulongoosa ensobi.
Even to align mistakes.
Ezili mu ndagaano.
Which are in the Old Testament.
Ezasinganibwa naffe mu ndagaano.
Which you have found within us the Old Testament.
Tuvula abalumi esuula eno ey'omu Ebulaniya.
That's why Hebrews. Hebrews 8:7 tells us this. Hebrews 8:7.
Kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga ery'eyokubiri. Kubanga bw'abanenya ayogera nti, laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Kubanga abo tebanywerera mu ndagaano yange. Nange ne mbaleka okubalaba.
Yes,
praise Jesus.
Agamba nti bwe yasiŋŋaana nga tulina ensobi.
When he found us with faults,
endagaano empya n'eryoka
ebeera. New Testament, then it came.
Esobola okulongoosa ensobi ezo.
To proper underline the faults.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
Omwali okufa.
Which involved with death.
Kutte nga tumanyi Katonda si Katonda
w'abafa. Yes, we know God is not the God of the dead.
Kitegeeza endagaano empya ajja okutujjukiza.
Because the New Testament came to remind us.
Nti Katonda si Katonda w'abafa.
God is not of the dead.
Era okujja kw'endagaano empya.
In the coming of the New Testament.
Eyitibwa obujulirwa bwa Kristo.
Called the testimony of Christ.
Ujulira endagaano enkadde.
To testify of the Old Testament.
Kina ate kyali bwekyo.
That this one wasn't like that.
Muwadde mukikozi bwe
muti. They have done this.
Naye tekyali bwekyo.
But it wasn't like that.
Era Bible mu kubikulirwa. 12:17.
Bible Revelation 12:17.
Atugamba bwati.
It says us this.
Akubikulisira ya 12 n'olunyiriri olwe 17. Kamba bwe luti. Ogusota ne gusungulira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu.
Yesu yebaziwa. Nti gwajja kulwanyisa abakwata amateeka ga
Katonda
era yiyitibwa endagaano
yakolebwa
amateeka ne bannabbi.
It was made of the laws, the commands and the prophets.
Kati n'okulwanyisa abakutta obujulirwa.
And to fight they were holding on the testimony. Remember the Old Testament. It was in the Ark of the Covenant all along. If God foresaw what will be happening,
and
he aligned the passing through the Old Testament.
Instead
of going to do it here, now here,
aligned
it here when you got there.
Mpia ilife na yate musanduko ya mateke ya batemwe
pangali. You to ask, but in the ark of the covenant is been there all this long.
Elana mubuza.
And I asked him.
Mkame, mpia mwaka jite yukamu.
Lord, this new one you've just put it here.
Nji, batemwe pangali.
It's been there all along.
Na yoke lebi gambe biya soko kukupa kuru vele vele.
I spoke initial words from the beginning.
Nji, yali ya biyogira tanga, abimanyi na ukulimanyi.
He spoke them, he knew of them.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kade noruwe nsonge.
Now, because of that.
Endagaane mpia.
The New Testament.
Ejuli renkade.
It testifies of the old.
Era nekujira muri ekitalimu elimu mu byawandiko ebyomuguru.
Whatever is not in the Holy Scriptures in heaven.
Ebyaletebwa teeka lye.
Which are brought by the law of sin.
Twata gochitegeere bulungi.
Want you to understand it properly.
Mukama wafe Yesu ayogera bwati Matayo.
Master Jesus speaks of this in Matthew.
Matayo sura y'okutano.
Matthew 5.
Matayo sura y'okutano. Katandiko ole 17.
Matthew 5 from verse 17.
Matayo sura y'okutano olinyira 17. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi.
Teyajja kudibya.
Never came to stop the laws or abolish them.
Sajja kudibya wabula okutuukiriza.
Yajja kutuukiriza.
He came to fulfill the laws.
Amateeka ne bannabbi.
The laws and the prophets.
Those owulidde.
I think you have heard.
Bwe yamanya nti twateekamu ebitatuukiridde.
When he knew we are putting what is not right.
N'alifaalinga.
And he referred.
N'agamba temujjukira mu lubereberye.
Don't remember in Genesis.
Bwe kyali.
How it was.
Eno mwe mwafuna kirala.
Here you got something else.
Ekyo n'akirongoosa ne kituukirira.
And he aligned it, made it proper.
Ate era n'ayongera otuukiriza obunnabbi.
He fulfilled more prophecies.
Kubanga tuwulira mu Isaiah 5 mu 3.
Isaiah 53.
N'ayogerwako nti yakubibwa.
He was spoken that he was beaten.
Era tugenda okulaba Matayo Yohana 19.
And we see John
19.
And they are beating him.
N'okufumita ne bafumita.
Even piercing, they are piercing him.
Kati endagaano empya.
Now the New Testament.
Ate ejulira nkadde.
It testifies of the Old Testament.
Okutuukiriza ebirimu.
To fulfill what is within
him. Ebyobwa Katonda.
Of the Lord.
Okulongoosa ensobi
zonna. To align all mistakes.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati bw'ogamba nti endagaano enkadde ogitadde wali.
When you put aside the Old Testament.
Musimanyi gw'oli wa mpya.
That you are of the New Testament.
Empya yajjawo etya.
The New Testament, how did it come?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era mugula bu Bible n'ogula kaga Bible nga kalina ndagaano.
Buy a Bible and it has those red letters.
mbundagano mpya ukajoli nako.
That only the New Testament is what it has.
Kade yo
the Old Testament, the Old Testament we left it.
Wajimani yene julile eri.
You know that this one is spice of the old.
Mhm. Atuli mu Matayo esula ya 5 nolinyirwa 18.
Matthew 5:18.
Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggibwawo.
Tekaliggibwa mu mateeka ga Katonda amatuufu.
In the laws of God.
Amen.
Okujjako.
Except.
Ekisiikirize.
When a child appears.
Kubanga twawulira nga sabbiti kisiikirize kyakuwumula.
For we heard that shadow is. And sabbath the shadow of rest.
Yes, he was
praise Jesus.
And he called
us with the rest of our spirit. When he took us from the shadow, all that we have to see it.
We
are moving on to prove. You will hold the laws of right and take them away. You are to get destroyed. And you are called among the last of the kingdom of God.
Every
time you are last, you know what? God wants all of us to be one number. That's why all of us give us one denarius.
Matayo Esula Yakutano Nori Yiri Rakuta
5:18.
Okutuusa byonna we birimala okutuukirira. Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era anaayigirizanga abantu bw'atyo aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye buli anaakwatanga era anaayigirizanga oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu.
Yes, akati abasomesa nti amateeka ag'obutuukirivu
gavaawotebalina
mugabo mu bwakabaka bwa
Katonda
wabula fe abagenda mu maaso n'okugasomesa awamu n'okugakola tuyitibwa bakulu mu
bwakabakanga
tugenda mu maaso n'okuggyamu etteeka
ly'ekibi
n'okulimulisa olabe
lifaanana litya era
eryo lyaggibwawo.
Is the one who was moved.
Yes, he was.
Praise Jesus.
He
speaks concerning eatings.
Yes, he was.
Praise Jesus. The law of sin.
It brought
out that I don't eat this and the other.
Yes, he was.
Praise Jesus. But it came from where? We had in Leviticus. Leviticus 11. And he spoke like this.
Abalevi esula ekumi n'emu olunyiriri olusooka lugamba bwe luti. Abalevi esula ekumi n'emu n'olunyiriri olusooka.
Leviticus 11 from verse 1.
Mukama n'ayogera ne Musa n'Alooni ng'agamba nti mugambe abaana ba Isirayiri nti bino bye biramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi. Buli ekyawula ekinuulo era ekirina ekigere ekyaseemu era ekizza obwenkulumu mu nsolo ekyo kye mulyanga. Naye bino bye mutalyanga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ebyo ebyawula ekinuulo eŋŋamira, kubanga ezza obwenkulumu naye teyawula kinuulo eyo.
Sinongofu gye mukola gye muli mwe.
It is not clean unto you.
Mwe mukirowooza.
It is you think that.
Kiri mu birowoozo bya mwe.
It is in your minds.
Seri Katonda.
Not unto God.
Katonda bwaba ayogera nti kyamuzizo.
If God says it is testable.
Kankuwe ekyokulabirako bwayogera.
Let me give you an example how he speaks.
Yamateeka 2:5.
Deuteronomy 22:5.
Ekyamateeka esula ya 2 olunyiriri olw'okutaano. Lugamba bwe luti. Omukazi tayambalanga kya musajja, so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, kubanga buli akole ebyo wa muzizo eri Mukama Katonda wo.
Ennimi bbiri oziwulidde.
You hear the two languages?
Kya muzizo eri Katonda.
It is detestable unto the Lord.
Kya muzizo gye muli.
And it is detestable unto you.
Otwala kiriwa.
You take what?
Katonda bwagamba nti kya muzizo gye muli.
Because detestable to you.
Aba aga mwalakirwo zandi chamzo cha muzi chikola
chi. Speak so it is that to you. It is detestable to you. Not unto the Lord our God.
Ati boyamba na
skirt. Now when you put on a skirt.
Uri musajjo ya ichu boyamba na skirt
kino naba kulaba. Clothing a skirt the Lord sees you.
Ategerira wono muri webisi ya goba.
Understand this homosexual.
Yes, we have
praise Jesus.
Let's
understand Islam.
Every
nation has their own clothing, men and women.
Now,
when we are here,
in Uganda,
don't dare put on a skirt. Don't buy these panties of women and you cloth for the resemble.
Yes,
trousers. Praise Jesus.
It's
what he declares that is detestable to him.
And
when he tells you,
it
is detestable to you. It is you who thinks it so. And it speaks in Romans. Romans 14. Verse 14. And it says this.
Abalumi esura ya kumi na nya. Nolu njiri ore kumi na nya. Tugamba bweruti. Manyi era ntegeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo
mu butonde bwakyo
in its nature.
Manyi era ntegeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu butonde bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo.
Akirowooza.
He who thinks of it.
Yeteka de shibire twakugamba.
Then the love sin withhold you.
Lijja ne lyogerera mu
mungu. It comes peace within a human being.
Because
see what you've gotten out there.
For
in his creation, when God was created, he's never created a detestable creature. He speaks like this in Genesis. Genesis chapter 1, 29-31.
Katonda nayogera nti laba, mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna, na buli muti ogulimu ekibala ky'omuti ogubala ensigo. Erimmwe gunaabanga mmere, n'eri buli nsolo ey'omu nsi, na buli ekibuuka waggulu, na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu. Ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere bwe kityo bwe kyali. Katonda nalaba buli kyakoze era laba kirungi nnyo.
Nga kiki?
Kirungi nnyo.
Waliwo kiyatonda nga kyamuzizo.
Did he create anything when it is detestable?
Kyakugambye mbaluumi.
He said Romans
14:14. Nti ntegeredde
ddala. I have known
Mukama waffe Yesu
in the Lord Jesus Christ.
Nga tali kintu kyamuzizo mu butonde bwakyo.
It is detestable in its nature.
Katonda ye bintu byatonda nalaba nga
birungi. God created many things, he saw them they are good.
And if it was,
and we come out, he says it doesn't do that, and
ask,
and he says it's detestable to you. If you are in the totem of your whatever,
animal,
or a goat, or any creature, there is another who doesn't respect it, eats it.
Yes, he has
praise Jesus.
Katonda.
Now God. From the beginning created them so they are good. Israel got it from where that was detestable.
For
in Genesis 9, verse 4, God commands Noah when they have come from the ark, and he spoke this. Genesis 9, from verse 4.
Naye enyama awamu n'obulamu bwayo
gwetuviire ddala waggulu olusooka
lubereberye essuula y'omwenda n'olunyiriri olusooka
Genesis 9 from verse 1.
Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjuze ensi n'ekitiimwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo y'ensi na ku buli nnyonyi eya waggulu era ne byonna ebijjusa olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde.
N'abaga buli kye mulabamu
obulamu.
Oba musota.
Oba snake.
Anti omanyi byonna nti mu lyato byalimu.
You know all of them in the ark they were within it.
No no muganda waffe.
Even this our brother the pig he was in there.
Ne mu lyato yayingi.
Even the boat he entered.
Abantu abalowooza okutegeera tebayingira mu lyato.
Human beings who think they understand they never entered.
Yamugamba buli ekirimu
obulamu. Told him whatever has life with it.
Kwata bukwasi ng'olya.
Get and just eat.
Emikonkome.
The lizards.
Ebikere byonna lya buli.
Frogs you just eat.
N'omuddo gw'osanze.
Even the grass you found.
Gulya naye togunyokeza.
Eat it but don't burn it.
Yamugamba kulya.
He told him to eat.
Nga gufumbika.
And it is being cooked.
Sikugenda kudda ku muddo gonana.
Not being on the grass and eat it physically.
Mukama yagamba tugulye.
God said we eat it.
Omulano ogunyokeza.
Another you begin to burn incense with it.
Ojja tabuko muddo gwawe.
Get wild and mad for nothing.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Wabula kati tubuze ekibuzo.
Now let's ask a question.
Eteka liri mbalevi kuminemu.
The laws of Leviticus 11.
Beno tembida na beno chava kuchi.
And this was came from what?
Chava wano.
It came from.
Abana wa Israeli batu kemisi.
Israel when they ran from Egypt.
Basinga na wakatona ba yote wali ya bintu
bila. They made the gods of those places don't eat those things.
Eranga wakatona ba yote wali ambizi
kuchiwe kwa ayo. And the god of those places you couldn't eat them a pig for an offering. Aotani kwa mwamu
weto lorayu wakatona ba mbisi.
Now you have to move around to see.
Whether
it what kind of God are they having? He's not of
the see, seven is done.
He's not the one in the Adventists.
Listen.
The God of Egypt. They were not giving him pig.
All
animals pointed on the
animals.
They're detestable. And Moses says this.
Pharaoh,
you know Pharaoh was the devil himself.
Yes, he was.
Praise Jesus.
You have never known
that name means the devil.
Yeah? Mm-hmm.
First read it in Ezekiel 29 to understand. From verse 4.
Ezekiel sura ya makumi abiri mwenda n'olunyiriri olw'okuna. Ezekiel sura ya abiri mwenda olunyiriri olw'okuna. Era nditeeka amalobo mu mbaazo n'ebyennyanja eby'omiggajo ndibikwataganya n'amagamba go era ndikulinyisa okujja wakati mu miggajo wamu ne mu byennyanja byonna eby'omiggajo ebikwatagana n'amagamba go era ndikuleka ng'osuuliddwa mu ddungu.
You get back from verse 1.
Mu mwaka ogw'ekkumi, mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku lw'omwezi olw'ekkumi n'ebbiri. Ekigambo kya Mukama ne kinjira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, simba amaaso go okwolekera Falaawo, kabaka w'e Misiri, omulagulireko ne ku Misiri yonna. Yogera ogambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabewo Falaawo kabaka w'e Misiri, ogusota ogunene ogugalamira wakati mu migga gyagwo ogwogedde nti omugga gwange gwange.
Falaawo kyeki?
Who is Pharaoh?
Omusota ogwedda.
The old serpent. The fallacious spell of seven.
Yani.
Who is that?
Satani.
The devil.
Falaawo ye musota ogwedda.
Pharaoh is the old serpent.
Is Satan himself.
The devil himself.
Ebyo nabakugamba fetubira mu byama bya Mukama
bukisi. We are always in God is separate. For we are given it to us.
Tuzeye eri tuli mukulaba byakulya.
Gone back to eat. We are still on the law of sin.
Duba denyirwa kubiri.
We've been in the verse 2.
Orunyonyola Farao yani.
Which explains who is Pharaoh.
Omusoto ogwedda.
The old serpent.
Satan.
The devil.
You hear
the name of Pharaoh and you wonder what name is that.
You take it just Satan. It
means the death of the old serpent.
Yes,
praise Jesus so much.
I've
been explaining to you still. This law. of sin, whether they passed to bring Israel the things which
are
they reached Egypt, and the death of those ends,
these
have never given it to him in offerings. And no one was accepted to eat them. And when Israel left there, they came saying, no, we cannot eat such a thing. You know the years they spent? 400 years.
In
your mind would have gotten corruptible in mind of the forefathers. They got out knowing that perhaps they are not
sensible.
God says there is, as he speaks in Genesis. And they tell him, no. We
came
from Egypt, we don't eat this, that is detestable.
Isn't
that detestable to you? Exodus 8:25.
Lugamba bweruti. Farao n'ayita Musa na Aroni n'ayogera nti mugende mwoye saddaka eri Katonda wamwe mu nsi eno.
He
told them, give offer within this land. God had told them to go serve within the desert. Pharaoh told them, give within this place.
Atuli mukova munana abiri mukaga. Musa na yogera anti, si kirungi okukola bwe kityo. Kubanga tuliwa eky'omuziso, ekyaba misiri mukama katonda waffe. Laba. Bwe tulimuwa eky'omuziso eky'abamisiri mu maaso gaabwe tebali tukuba amayinja.
Owulidde bulungi.
And you heard clear.
Yakwa ebintu eby'omuziso.
We shall give detestable things to Egyptians.
Abamisiri batukuba amayinja.
Egyptians will stone us.
Ffe Katonda ffe tusobomwokera akabizi.
We can burn pork for our gods.
Nga tuyinza okwokya wano.
And say we burn it.
Abamisiri mwe.
It's the Egyptians rioting over that.
Mwokya mute wano ene
mbizi. How can you burn pig from here?
But
some of them are detestable to Egyptians.
But
unto our God, all of them, even if you give them to him,
for
he is the one who owns all creation.
He speaks
in Psalms and he says, thousands and thousands of creatures are mine. And they are within him. Perfect.
I
think you hear the law of sin here concerning eating, that is the detestable. In the ark of the covenant, they are not there. In the book of the Lord himself, the law of sin is what entered. It will not reign by the law of sin. We will receive thanksgiving and repentance. And we say, Lord, thank you for creating.
Yes,
praise Jesus. Now, brethren, I think it's where it came from. We are going to walk in the desert and we are contending with God. No, we cannot eat to things now. They are detestable. And he said they are detestable unto you. But from the beginning, I never quit the devil like that.
Yes,
praise Jesus. It's the law of sin.
And
it contains the law of God. God says all things good. These ones say some of them are wrong. God not seeing to create something which is
natural,
and another restores
it, and
another separate moves another.
You
think his brain that shifted from him? And the greater one is not completed. Stop being on our God, you colleagues. Except you are on the God of Egypt.
Satani.
The devil.
Yes, yes.
Praise Jesus. Now,
we need to seek within
the book of the Lord. For September, we've been overcome for not knowing the issue. For you spoken in Nehemiah 8,
bring
the reasons of your book for understanding.
Yes,
praise Jesus. These words of eating, they came from Egypt.
But
from the beginning, it was said like that, and it's never like that.
The Bible
says in Leviticus,
Abalevi is Abalevi esule kumi nemu.
Urunyiri.
Urunyiri uro kuna.
Katugende kuruwana mwenye. Waka kuruwana mwenye.
Let's go to 44, 47.
Abalevi esule kumi nemu urunyiri wana mwenye.
Leviticus 11, verse 44.
Kubanga nze mukama katonda wamwe. Kale, mwetukuzenga, mubirenga abatukuvu. Kubanga nzendi mutukuvu, sote mwere itiranga, mpitambi, orengeri yonna, yeche walula echitambula kuhonsi. Kubanga nzendi mukama, yabali njisa, okupa monsi ye misiri. Kubanga katonda wamwe, okuba katonda wamwe. Kale mwe, muna abanga batukuvu, kubanga nze ndi mutukuvu. Elyo lyetteeka ery'ensolo n'ery'ennyonyi n'erya buli kitonde ekiramu ekitambula mu mazzi n'erya buli kitonde ekyewalula ku nsi okwawula ebitali birongoofu n'ebirongoofu n'ekiramu ekiriika n'ekiramu ekitaliika.
Oulidde bulungi.
Your part very clear.
Ne kibabeerera nga si kyangu nnyo.
And it happened not to be easy.
Omanyi etteeka ly'ekibi engeri gye lifuga.
You have the laws of sin rule and govern over you.
N'osiŋŋaana ekisolo
ku kkubo. And you find an animal and you say, let me see. Kyawula
obunankani. Obugulu buno bwawukana eno
wansi. Are they hooves separating? Kizzi obwenkulumu. Does it bring back its color?
Osooka obeerawo okyetegereze.
You must be there to look at it analytically.
Ovulaba ayogera mu Bakolosaayi.
That is speaking Colossians.
Tetukyafuga amateeka ago tokwatako
si matongo mako. We are no more under those laws of touch not, Sabbath and the rest.
Yesu yebaza.
Praise Jesus.
So ebikwatagana n'ebyetteeka ly'ekibi.
Now concern the law of sin.
Era Mukama waffe akomekereza ayongera okutukatiriza mu Matayo 15.
The Lord winds up by emphasizing in Matthew 15.
Olw'okuba nti endagaano empya ajja okulongoosa bino byonna.
For the New Testament came to align all these ones.
Yatugamba bw'ati.
He told us this. Verse 10.
Matayo esula ya 15 n'olunyi lwa 10. N'ayita ekibiina n'abagamba nti, muwulire, mutegeere. Ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu.
Nti kino ky'oteekaana okulya.
That this you put here to eat.
Ekiyina gwe kyonoona.
That's nothing to do, it does on a human being.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Togama n'omwenge.
Don't say even alcohol.
Kubanga ogenda okunywa ng'obwongo bwakugambye ddakyogenda.
By the time you go to drink, the mind has already told you what you're going to do next.
Ogenda kwogera awo okole bitasaana.
You're going to speak and do things which are worthless.
Asomanya kuba kiri kivuddemu.
But the others come from within you.
Nti bwe nnywa.
And when I drink,
omwenge guno,
this alcohol, I'm going to be like this.
Oba okimanyi n'okimanya.
Kiba kivuddemu. That already has been taken off.
Oba okimanyi bulungi bwe nnywa enjaga.
You know when I smoke weed, I'm going to get wild. When I eat those mailungis, I'm not going to sleep. That has come from you. But eating for the sake of getting satisfied
and
getting strength of food, that does not make anyone unclean.
It's
testimony of the New Testament. This one testifies Genesis 9. Everything with life within it, eat it. Except its blood.
Atuli Matayo esula ya 15 n'olunyiriri wa 11.
Matthew 15 verse 11.
Ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu naye ekiva mu ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu naye ekiva mu kamwa ekyo kyekyonoona omuntu. Abayigirizwa be ne bajja ne bamugamba nti, omanyi Abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ekigambo ekyo.
Anti bano bwe bali Abafalisaayo.
The Pharisees were around.
Amadini g'Abafalisaayo tegaggwanga.
Religious of the Pharisees never ceased to be in the world.
Nga bano bannaffe ab'entalabuusi.
Like these ones of the that's.
Ne bali ab'olwomukaaga.
The ones of this Saturday.
Dini z'Abafalisaayo zaakomawo.
The religions of the Pharisees, they came back.
Bawakanya Mukama waffe bye yalongoosa.
They contend against whatever the Lord aligned.
Nga bawagira amateeka g'ekibi.
And they support the laws of sin.
Agawakana n'amateeka ga.
Which contend with the laws of God.
Tuli Matayo, esula ye 15 n'olunyi lwa 13.
Matthew 15:13.
Naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange ow'omuggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa.
Buli ky'ataasimba
jukira.
Bino bye twogerako.
Is what we speak of.
Bye nkugambe nti eri mu ssanduuko y'amateeka.
The ark of the covenant.
Ey'omuggulu.
Of heaven.
N'ekitabo kya Katonda.
Even the book of the Lord.
Tebiriimu.
They are not within it.
Tiyabiteekamu tebiriimu.
They never put them in there. They are not there.
Gwe bw'obigoberera.
When you follow them.
Ogenda kufa.
You are going to die.
Kubanga lyetteeka ly'ekibi.
For it's the law of sin.
He
never planted them. He has to uproot them.
Matthew 15:14.
Tujira byenga story
la kifo. This is a story, Lord.
Nino si story
abuluga. It's not a story, brethren.
Mino byatara.
This is real.
Byatasi mbate bidi
mu kitabu. What ever planted is not in the book of the Lord.
Kati gwe byongeramu.
If you add in it,
bomanyi.
It is upon you.
Bonyora.
When you twist it,
ye yabijjamu era tebiri.
Put it out, they're not there.
Bibyete kali ekibi.
That is of the law of sin.
Atuli mu Matayo esura ya 15 nyira 16.
Matthew 15:16.
Naye n'agamba nti era nammwe temunnaba kuba na magezi.
Olabirawo ng'oyogedde
ebyobutategeera.
Odde otya ku bigambo ebyadda n'obiyita
olugero.
Nako kasitoli
okaleesi.
Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisulibwa mu kiyigo.
Ekyo kiri open now.
That is how it is clear.
Bw'oli ambizi munda mu lubuto
ogamba genda oyende. A pig within it tells you go commit adultery.
Bw'omala okugirya.
After you eat pork.
N'owulira ng'ekugamba genda
oyende. It's drawing you to go and steal.
Tefuluma bufulumi.
Does it just get out of the body?
Togenda eri eri.
Don't you go down the toilet?
Kakati okumanya sitani
mu. Now to the devil with a thief.
Okimanyi ndi waliwo eddiini ng'awagira y'obwenzi.
You know that there are religions and supports adultery.
Katonda n'agamba temwenda.
And here it tells you don't commit adultery.
Naye ng'ogw'okulya bizzi eri muteeka ly'ekibi bali
serious. It's a pork in the law of sin. They are serious holding on that.
No, Katonda wafa.
Astaghfirullah.
Kino ky'oleese.
What is this you've brought?
Era bw'oyisa peregesi mu muzikiti.
And when you pass a pig along the mosque.
Bama enako musambu.
They spend some days
and
are not fellowshipping
of them.
That it will remain, it will become clean.
Na yenga wakazi wakari na mukaga
ne kumi. But the women and the wives from years 10 to 6.
Eteka limeria chibi. Dinu anagane teka li obutu
kilifu. Of sin fights the law of righteousness.
Eli obutu kilifu liga mbato
yeta. The one of righteousness says don't commit adultery.
Obele no mukazi omu.
Have one wife.
Eh, no, yeri baga.
Yeah, they say no.
Bosobora.
You can.
Na yembi zenu.
But this pig.
Nze nga farao.
Me as Pharaoh.
Teite wange.
It shouldn't pass my home.
Mwere njala webe kurumye nyongo li mudonga
yeri. If you feel so hungry, it's the only resort.
Yise
yo. Please, you save yourself.
Wega mwere katuna mutati gidi.
That is a God you can never understand.
Akugamba enjeru yo injo jisa
uwe mudonga. He tells you if you feel hungry, it's the only option you can eat.
Okumanya katuna mutabangu funyoyo.
This is a very confused God.
Akugamba.
He tells you.
Wabate wali mazi gafuna wizu.
No water to get
naba mwe mfufu.
You
naba mwe mfufu.
You bath dust.
Wabate no chivuli na
mwe. You have not heard of that.
Wege no chivuli na mwe. Wabate no chivuli na mwe. Wabate no chivuli na
mwe. You read from his Quran.
Yabagamba wabate wali mazika funa wuzu.
There's no water for wuzu.
Ufu yeriwo jobona aba.
You bath the dust around.
Kati yeriye daruli yoyo katuna
petu aliko. The badness of that God, we can never follow it.
Ato ngamba kutukula.
You tell
me yire fufu.
Now I pour dust on myself.
I leave it to you. Yayo kiranga tabidi na.
Things this piece and they are not connecting.
mbu abakazi
that the women
bote bakumujana tebaina mpera
in jana they have no reward there
and abasajja baina bikazi nsa
for the men have 70 women in
bimberera
70 virgins there
ati kugubawa sawaseno toina makuru
they married they have no importance
nene kadondo musiru bwato katonda kakapi omuntu abakazi nsambu
one person 70 women
bana umuradi
when will they rest
buina kubabera mukudai
every day they are busy
katonda ngori wale yo tunula
and the Lord is watching
yobora katonda omula muyagama
that's why the living God said
mumako 12
mark 12
abiri mutamba paka abiri musambu
25:27
tugenda wasali mwangu badokuwa
we are going to be angels. That's the one who sees foolishness there.
Nsambu, oumula,
Peter, when will you rest?
Yes, he was.
Praise Jesus. We shall move on as we remove the laws of sin. We shall move on, see there are many more others.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Then
we shall hold on to see the shadow. There are things appearing here and their images, shadows of the originals. Like the rest of the Sabbath. God bless you.
We'll
begin from there.